dadka degan xaafadda ay carabtu ku badan yihiin ee magaalada Anaheim ee gobolka California waxaa muddo ka badan 30 sano ay ku doodayeen in loo sameeyo qayb cusub oo foomka tirakoobka Maraykanka ah oo loogu talagalay dadka Maraykanka ah ee asal ahaan ka soo jeeda Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika. Aya Sheideh oo asal ahaan Falastiiniyad ah ayaa sheegtay in ay ku qasbanaan jirtay in ay saxdo halka loogu talagalay dadka caddaanka ah, taas oo ku abuurtay dareen ah aqoonsi la'aan uga imanaysa dadka Maraykanka ah.
Didn't feel like I fit in the white box, and so I would always try to like check off any other box, either.
Mar walba ma dareemi jirin in ay aniga igu habboon tahay inaan doorto halka loogu talagalay dadka caddaanka ah. Sidaas darteed waxaan isku dayi jiray inaan doorto meelo kale sida Asian ama wacid kale. Hadda waxaan ugu dambeyntii dareemayaa inaan muuqano, waana caadi inaan sheegto inaan ahay Falastiiniyad oo aan ahay Carabiyad.
Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika waxaa ku yaala ku dhowaad 30 dal oo kala duwan, sida uu sheegayo xiriiryaha siyaasadda iyo cilmi baarista ee golaha madaniga carabta Maraykanka, Amin Nash.
It includes Iran, Iraq, Saudi Arabia, kind of the Arabian Peninsula.
Degmadu waxay ka kooban tahay dalal ay ka mid yihiin Iran, Iraq, Saudi Arabia iyo Khaliidka ilaa Falastiin. Kadibna marka loo gudbo Afrika, waxaa ku yaala Masar, Tunisia, Algeria, Libya ilaa Morocco.
Amin Nash waxa uu sheegay in inta badan ay ku xidhan tahay sida dadku naftooda u arkaan dhaqan ahaan. Tusaale ahaan, Israa'iiliyiinta oo ku nool Bariga Dhexe badanaa waxay isu aqoonsadaan ama isku arkaan inay yihiin caddaan sababtoo ah asal ahaan waxay ka soo jeedaan Bariga Yurub, halka qowmiyadda Armeeniyaanka ay raalli ka yihiin in la raaciyo qaybta cusub maadaama inta badan ay ka yimaadaan dadka Armeeniyaanka ah amaba ay ku nool yihiin oo ay ka soo guuraan kana soo dhoofaan Bariga Dhexe. Agaasimaha golaha madaniga carabta ee Maraykanka Rashaad Aldabaq ayaa sheegay in qaybtan cusub ee tirakoobku ay ka caawin doonto dadka carabta ah ee Maraykanka ah in si wanaagsan ay u difaacdaan baahiyahooda.
Having our own separate community means that we can have numbers, we can have data. We know how many Middle Eastern North African folks live
inaan yeelanno aqoonsi noo gaar ah waxay noo suura gelinaysaa in aan helno xog tiro ku salaysan. Waxaan ogaanaynaa inta qof ee ka soo jeeda Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika ee ku nool deegaan kasta. Haddii aan nahay golaha madaniga ee carabta Maraykanka, waxay muhiim noo tahay marka aan dadka ku abaabulayno inay codeeyaan, sidoo kale marka aan la hadlayno xildhibaankeena, waxaan helaynaa xog aan la wadaagi karno. Waxaan xildhibaanka ku odhan karnaa waxaan haynaa intan oo qof oo ku nool degmadaada, waxaan nahay bulsho weyn, waa inaad dhegaysataa baahideenna.
Aldabaq waxa uu sheegay in isbeddelkan uu ka dhigi doono mid sahlan in xubnaha bulshadiisa ay dalbadaan deymaha ganacsiga laga siiyo dadka laga tirada badan yahay, ayna la socdaan xadgudubyada xuquuqda madaniga ah iyo inay eegaan sida arrimaha daryeelka caafimaadka ay u saameeyaan dadka asal ahaan ka soo jeeda Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika ee Maraykanka ah. Dadka ku nool xaafadda Little Arabia ee Anaheim intooda badan waxa ay soo dhaweeyeen isbeddelkan, inkastoo ay jiraan dad aan la dhacsanayn. Tony Xakiim oo asal ahaan ka soo jeeda Lubnaan kuma raacsana fikir, isaga oo v o eda ugu waramay goob lagu dubo rootida iyo ceeshka dhaqan ahaan laga cuno Lubnaan, ayuu sheegay in isbeddelku uu yahay mid kala qaybinaya dadka oo aan midaynaynin.
And what you really want, you want people to start thinking in terms of I'm an American, I'm here, I don't want to go back to where I came from.
Waa in dadku ay bilaabaan inay fikiraan, waa in qofku is yiraahdaa waxaan ahay Maraykan, waxaan ku noolahay halkan, mana doonayo in aan ku laabto halkii aan ka imid, maxaa yeelay meesha aan ka imid waan ka soo guuray. Hadda waxaan eegayaa mustaqbalka, mustaqbalkana waxa ay ila tahay inaan joogi doono Maraykanka. Waa inaan qayb ka noqdaa dhaqanka Maraykanka oo aan isku aqoonsado inaan ahay qof Maraykan ah.
Qaybta cusub ee foomka tirakoobka ee loogu talagalay dadka ka soo jeeda Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika ayaa la hirgelin doonaa tirakoobka soo socda ee Maraykanka ee sanadka 2030.